Mfita majwi menshi mutima wanje ambira ko urushyize kera winyuze intwari ukazigora
kandi muta ibyo wabaye kera bikanyereka n'ibiriho n'ubu nintera gusenga kandi nanjye namwe imyaka tumaze yaguhambe Yesu ntinyagumanya mu buhamya bwacu niharire Yesu wanesheje igihumuraba azaza mu nyanja tuba twaragiye mu ruhengeri uzugira neza aho uzajya ituzu urabura tuzaturakira
Tunamira bacu bari mu iyo nyanja bari mu bwato umuraburazu baroha mu nyanja bararengerwa
reka twe kuba amarita kera babwiye Yesu aje kugasura inshuti ye yapfuye kandi ko yanyutse ugataha abaye wayibuze gupfa ko najya gikoreye inshuti yakunda wawirare ntitazindukiza igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu ruhengeri uzugira neza aho uzajya ituzu uramura tuzaturagira
Dushikame tugume mu gato tutagwa mu nyanja nabarushwe n'umuraba kandi nitwe tugomba kujya kubashaka
tukabereka ubwato bwiza bakikije benshi muri aba batinya bakaba mu mahoro batikanga idini kubera umusare ufite ububasha n'intwari kandi uzi gukiza igihumuraba azaga mu nyanja tuba twaragiye mu ruhengeri Yesu gira neza aho uzajya ituzu urabura tuzaturakira iyo udatuza tuba turi hehe inkubi y'umuyaga yashegaga Ashimwe Yesu wanesheje.